yena muhlimpela ebangali wavele wayehlinziyo yami yena muhlimpela ebangali wavele Sengathele ilokunqaba nawe amina mama sengathele ilezinto zenzayo kimi mina baby sengathele ilokunqaba nawe amina mama sengathele ilezinto zenzayo kimi awenu muhlimpela ebangiphikisi awenu muhlimpela Kodaloka wenzi ngono Awe no muhlimpela yebangiphikisi Awe no muhlimpela Kodaloka wenzi ngono
Hayi maye Bonke bafuna ozozi imali Uthando lwakho lunasikhathi Impilo yakho yosana Uthanda wedwa Inhliziyo Yokuba ngani Siyapheli isikhathi Usayothola Wanayodlala ngabo Angekela hambe Yena muhle impela Angekela Solo fana naye Angekela hambe Angekela Solo fana naye
Vele wayehe sinhliziyo